Nimevuka boda kwa wanangu wa Soweto. Nawambia bongo maisha msoto. Wapige kazi wasisahau watoto. Ukipata pesa pesa tutumie na familia pesa tufurahie. Ukipata pesa pesa utumie na familia pesa tufurahie. Kia for reggae na kamatia, kia for reggae na kamatia, kia for reggae na kamatia. Anavyo kata, kata mikito. Kutana na kifimbo. Afro dance, 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 afro dance. Ipata pesa pesa tutumie na familia pesa tufurahie. Ipata pesa pesa familia pesa tufurahie. Kia for reggae na kamatia,
kamatia.
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 Kia for reggae na kamatia,
kamatia.